Allah rokuno mi demgal blar kayi ko demgal
ko buri millionnaaji cappannay himbe no hala fulfulde e der Afrique ben non no sakiti e der Afrique hello hirnange ha hakkundere Afrique kono non fulbe no hala fulfulde sertunde gila hello nabi hello pular futatoro ano serti seda e fulfulde nde Adamawa nden nde futatoro no serti e nden haltende Niger non dande fulbe no anni etade andude ko woni sabu dum e holno dum satirte feppine ngam halde fi dum mido wondi e Mahmad Saidu Balde onko suka gambinajo jodi do leydi Japon darani do tambitagol adaji epine fulbe fa e hiwugol hala fulfulde amotawa e nde mojobere jabire initiative dingiral suka be fulbe iurube e leyde sertude Saidu Balde mi yettima.
Yo ajara ma mi salmini kadi kala kettoro VOA fulfulde.
Ide wondi kadi e Dr Aboubakar Diallo onko iwdi Guine e Saralon ko kanko wallifi from Babylon to Futa Diallo gila Babylon nabi Futa Diallo deftere yewtunde fi tarika fulbe. Dr Diallo mi yettima.
Mi yettima mi salmini wonbe en hedade do fo e VOA aray nyiibe njarama.
Kodo men tatabon ko Aboubakar Hassan Manga jibinande Gombe lesdi Nigeria feundo do hida jodi Glasgow Scotland mi yettima Aboubakar.
Mi yetti tapawala le.
An hida darani eltugol chukaloi hala fulfulde ada yidi andugol fi jande dende haiti tawi non ko fi karalle kese ma wien teknolojiji janguda ayautan en kudema ko feuti firuki defte ha e mbodoji ko mo'inta ka mejaje rendo on jarama jabde tawede e o taskaram Mamat Saidu Balde mi feuta ema e landal am aranal yewti en seeda fi noneji hala fulfulde e andal ma holko woni sabu din noneji sertude.
Yo awa jarama ngato landal ma ton ko ngido tomi fularo wala fulfulde mbawide certi kono kadi ko certi ko kadi anano pete hewri biyam bol mi wide ko addi ngal certi ngal wala woppe mi addi celtudi fular me do no ko min e bijo am he gandaram ko woni ko kulde himbe be kodal ngal sabu dandari enen fof enen kodi e dulaji nokkuji kewdi be to bide ko Africa funnage be hirnage be dewa e gorga e ben non himbe be fof eden joddi he himbeje hewbe en joddi ma e babaran kobe ko sappe wala wobbe ko tuba kobe franze ko wayna se joddi ma himbe ti boyi tan ko himbeje ko ma jottondira lubondira halaji e in non addi ha takiya ko buri hewde halaji meden de certi en kono non en fof standard ti ma tigi ti watti hakki mudu himbe ko jottata ko ayetta plaro ko certi ko en ko sela.
Dr Aboubakar Diallo yewti en seeda e ko yituda e der wittoma e wallifagol deftere from Babylon to Futa Diallo holko woni taskare ma e sertude fulfulde
ko non wonere e der fendo mi hayloto fi darugol dum matari kapullo piji jowi no wadi ko hala men on serti go ko no sakitorde non se andare gila Mauritania ha Cameroon ma Sudan eden jogi fulbe e mokala ka jodi don den be jettay hala seeda e dilleedi don den toppere di dabere den ko namu on no ontigi haylorta no haray namuji di no sansorde non de wana sayari Senegal namu mabbe ngon e namu sa ardi hella e Futa Diallo Guinea haray no seedi toppere tataɓere nden ko colonisation portoɓe ɓen ko dolni en kon kamɓe kadi ɓe accuno keeri keeri ɓayɗin keeri keeri waɗama ɓe tumbidiri yimɓe ɓe tawata wonde manna e haray haalaji maɓɓe ɗin no seedi kono ko maɓe yitindina haalaji maɓɓe ɗin fi yoɓe famodir toɓɓere nayaɓere nden ko Mamma Saidu yewti kon ɗo ɗen koko foppondirɗen kon e leƴƴigo wana bambarankoɓe ma hawsankoɓe ma wolof ɓe en foppondiri e ɓen ɗon kadi eɗen wawi luɓade e haalaji maɓɓe seeɗa wattiɗen e pular ngal. toɓɓere jowaɓere nden nongoy ko nden ɗon noon ɓuri e dolnude ko hiɗen jogii fulɓe ngaynaakooɓe ɓen e fulɓe hoɗuɓe ɓen. Ngaynaakooɓe ɓen ɓen ɗon ko haylotooɓe, ko ɓen ɗon ɓuri marde pular ngal enen hoɗuɓe ɓen en waawataa yewtude. Ɓay kamɓe ɓe ɗuuɗaa foppondirde e janamɓe haray ko kamɓe tun wondi e hakkunde maɓɓe ton nden. Kono enen hoɗuɓe ɓen eɗen hoɗiri e leƴƴi boye ɗen waawi luɓaade haalaaji maɓɓe.
Jooni mi fewta e ma Aboubacar Hassan, mi faamii e ndeer yewtere an min e Najeriya naaɓe, hay Najeriya ton fulfulde no serta gila diiwal naɓi diiwal, ene hara ɗum no tawa eko pooɗuma yiɗugol gannde ɗemɗe?
E so a fotti e fulɓe Najeriya a tawa e woodi fulfulde Adamawa, woodi fulfulde ɗeɗinoyta fulfulde Najeriya, fulfulde caka. Eyi, ko ardi yam mi ɗon leddi Scotland min tare iyaalu am an mi yiɗi mi ekkitina ɓiɓɓe am fulfulde an ɓe ɗon ekkito Inngilisaare ɗo. Mi yiɗi ekkitina fulfulde so mi fotti e fulɓe Adamawa ɗo, ɓe ɗon mbolwa mi goɗɗum mi heɓtata ko ɓe mbolwata, goɗɗum mi heɓtee ko ɓe mbolwata. To ɗon fuɗɗimi teftuki haalaaji defte fulfulde, mi ndaara ko ɗum winndi e fulfulde ko mi ekkitina bacci am ɓe ekkito fulfulde an ɗon fuɗɗimi teftuki defte fulfulde, mi jannga e mi ƴamiɗamiɗa.
Mahamad Saydou Balde, an hiɗa tawa e nde mojobere Jaabire Initiative mooɓindirnde sukaaɓe iwruɓe e leyɗe sertuɗe, yewti an seeɗa fi nde mojobere, holko woni kuuɗe mon?
Yo, Jaabire Initiative no kaalirɗa ni ko woni minen sukaaɓe fulɓe tawaaɓe e leyɗe kewɗe, ko minen ndarne ɗum. Minen noon komin kawritoɗo woni social media saka Facebook, to min ɓuri hawrude miɗen jewtirana toon ɗum ɗo ari heen. Min njiyii ɗe kulle pular meɗe ɗon no sertire ni, kono kadi si état waɗaama tan o waawat ɓura hawridde. Min mbiyi kulle waɗgol wono standardisation e kadi nantindirgol ɗum, ɗum noon fota waɗeeda sukaaɓe fulɓe kawrita ɓe ndaara no ɗum waawa wonirde. Ko ɗum wonno woni darangol amen ngol. Ɗum noon e ndeer ɗum miɗen mbaɗa wono min ni mbaɗa host ono wiyetee ko Jaabire Dialogue, woni yewtere addugol yimɓe fulɓeeje nganduɗaa tan ɓe ganndal kulle pularo heɗengal ngal, nganduɗaa wonɓe leyɗeeje ceertuɗe. Ɓen ɓe ngara wattu fof lewru fof min keɓa heen yewtere wootere, ɓe ngara ɓe njewtana yimɓe ɓe kulle pular e no pularo no seerti he no mbaawta addude kadi. Te kadi mbiɗen ndaronii kadi kulle finnugol yimɓe ɓe, wona ndaari en yimɓeeji men heewɓe haa jooni woɓɓe ɓe ladde walla woɓɓe mune dulaaji ngannduɗaa ɓe tamaani kayitaaji, ɓe ngalaa kulle kayitaaji jibinande ko wayi noon. Nder kadi ne mbiɗen ndaronii kadi kulle waɗgol senngo jannde nde, ngannduɗaa dulaaji keewɗi a yehii toon fulɓeeji ɓe tawata sukaaɓe mumen rewɓe ɓe ɓe njanngaani. E ɗon yewtii kadi ne kulle woni finat tawa meɗe noon haa jooni a ndaari en jooni fulɓe sengo sukaaɓe to heewɓe jooni kulle fina tawa ɓe njiggita mo woɓɓe walla woɓɓe han njiggitaani han. Ten kadi ne mbiɗen ngeto kulle ittugol finnugol yimɓe ɓe kode kadi winnugol yimɓe ɓe he fina tawa.
Aboubacar Hassan, mi faamii an kadi wonde aɗa mari eɓɓooje feewɗe an e bappa ma, ɗon firta defte taali e tinndi, itta ɗum e engeleere watta e fulfulde, moƴƴina mbodooji fi paykoy kamejaaje renndo, yewtii en fii ɗum seeɗa?
So so min puɗɗi e winnduki ɗe ekkitinki bacci amin fulfulde, so ko tefumi fuu ko heɓumi fuu si min winnda. To mi noddi bappaani am bappana suru min mbolda se min mbinnda. E waali waali seɗɗa bako min ɓooya se min ngi'i min mbinnda taali ɗuɗɗi, taali yimɓe dukku en tare taali boture en esop en tare taali green brothers. So min mofti taali ɗin min ngi'i no haani, min mbinnda ɗi en tare defte ko woɓɓe ma naftoray. So e ɗon bo bappaani am on hanko mo waɗi wakkati mo heɓi mo maɓɓiti channel TikTok e YouTube, nde waali waali seɗɗa fuu mo ɗon winnda mo waɗa video e mo waɗa explaining fulfulde e giɗɗe ekkitaaki fuu tokkoomo.
Docteur Aboubacar Diallo, mi arta e ma caggal en heɗaade darannde ɓe sukaaɓe ngam toppitagol haala pular. Mi landoma, holko haani wonde e bi'ol ma darannde joomiraaɓe gannde fulɓe e feppingol fulfulde nde, ma wuren bi en jannugol fulbe hala mabbe sabu eden gandi hala fof ko ko jangete
e haray a jarama fi ngollan an gallan dal don den ko hunde de mi yewtata bila neebi eden hala sitay ka wolete madum ka luttay e fewndo o sa'i do den eden duwa jangirde goddum sa'i e pularngal waawali mutude fuuta jalo ko ko wawno ko mawbe membe jandiri en kamilu on e pular be yetti alkule arabe be ben innugol basi nije mimara alif lam lam hasaker waawden wadude dum don e pular jangude pularngal filu den kamilu on hande non eden jogi gande annasara wana science wana geography wana math e physics e jomiraabe gande no duwa yitindirgol yitindira ndara ko honno waawirta firtirde de defte e der e alkule pular ndon non alkule pular den fayda hiden jogi duudude wobbe no inna ko alkule arabon wobbe no inna ko alkule adlam wobbe no inna ko alkule e roman duma e fulfulde on dun don ina wawi noddede wana conference fotta nokkugo wana Amadou Hampaté ba en wadirno 1965 Allah hilno be yafo be fotti bamako be adopti alkule duma gricon den wawi wadde sifa dun don kadi ndaren ko hondum e dedo alkule wawata e wallude ko hondum o hoyi jangugol madum ko hondum hoyi windugol scientifically te dun don wadi en fuddi firtirde de defte scientifically hara joni on tigi jangay geography e pular o jangay math e pular o jangay physics e pular dabure tan binade dum do burtay tabintinde pula ko wana no Chinese be jangirta non e hala mabbe Japanese be jangira non e hala mabbe enen kadi en jangino arabu e hala meden mi yali ella ko wadata en wawata jangude science on e hala meden
Mahamad Saidou Adamari ko beedita don seeda
yo a jarama no docteur Diallo haalir do ni ko dum woni en ngetato nyangel dangal meden gal e nyangal gal bindel gal e kadi nyanginen gal kulle himbe be ganda gal paama gal be mbaawo andude ko no be naftorto gal min do watto jaabere ni ci bom bilen tamido goddum ganda watto yahabo woni min biita ko a ekitol bindo fulfulde ko woni min banno ni kadi min bado non ko lebbi tati no da himbe be nyanginte kulle fulfulde watto min tammi himbe je hewbe ganda da tiurbe leede je kewde mbada online classes kulle be nyanga fulfulde de rutti kadi ne ko mbiyam himbe be kadi be ndari en hewbe sibe ndi pular mo certi se tan mbiya alen bawta haldide be fulfulde be ndara dem gongal gal bawta haldide mo ko mbiyam tan kulle dem gal certi se da rata kam dia alna bawta haldude fulfulde gonno ngento franse wala english wala demo gonga ala sanari han ko batton ngeton ngewti don hayno ne pulare si ko certi ko fof ko so ngari blaji ngada oda famani han ko bayi lamno ipinde demo gongal natti non hen lamdo don kulle pamondiron ganno beeda ko no be mbirata dum hebe do kadi ko no be mbirata dum aya dum burta wallude meden kulle pular meden no ya yeso sanari en hay arabobe kambe fof arabore ne wona wotede kono hay non dum handani be ko wadde arabo be nyangina bo ko hewon be ngollirta mbada gundeji mon fof ko kadi wonde be ngewtirta be mbada ko batta ko fof angale o kadi yo franse o naari han fof ona hunde wotere ne ta certi seeda kono ko certi ko hewan hen claro kadi ne ko non ko burte wadde tan ko jangu claro ngewten bo tal nembo jinne himbe be kadi be kala kulle tengal me dengal pular me den jangi do dubi ju yeso ko aroji ay joni en ji kadi hay radio ji ngada international media ji di en kadi be ko kulle fulfulde de be mbada dum broadcasting mabbe o kulle kibaruje ko ay non fulfulde de gandari kadi na hay Google translation on fof awa en hebde fulfulde no ko jambi tan be yo urtu
Aboubakar Hassan mi okkama landal sakitoral gal holko woni ebboje ma aroje
e joni e bonu biada joni no min gidi min gada is min gidi min gartira jeftere nden into an app so yimbe ngade access app from mobile phone
wala application
yeah from mobile phone and it's easier yimbe nyange bonu joni wodi sagitorde Umar Ba windi wodi sagitorde fulfulde Adamawa sagitorde dictionary kena fulfulde woodi apps maji yimɓe ɗon ndaara ɗon keɓta fulfulde. Woodi website bo yimɓe windi, amma to min keɓay min ngaɗi app, min ngaɗi taali ɗi nder app, deftere min windi fuu min ngaɗa nder app, yimɓe mbaaway jogoo ɗum. Ko wala internet ma neɗɗo waaway ndaara jannga walla seenino ko ɗum windi nder ɗon.
A jaaraama Aboubacar Hassane, on jaaraama on fop mon banndiraaɓe. Jaɓde mon taweede e nde yewtere, en etoto heɓde heɓgol jonde wonde kadi e haalude fi fulfulde, si Allah jaɓi, e nder jonte ma mbiyen e nder lebbi arooji. Ko VOA Fulfulde wonɗon e heɗaade.